Wengine usema life is what you make it, but mi nasema life is what God makes it. Mika Trivard, yani siwezi fanya vitu my way. Kwangu job, life is a
Trivard. Kwani iko nini? Kwani iko nini? Kwani iko nini? Trivard. I am so alive, I'm a new man walking. Life to my flesh and my sin I have broken. Picked up the pieces of my life I have woken.
Wagwan alidanganywa na life na mi ni shahidi. Miaka sasa 29 hajakuwa na rafiki juu ya dhiki. Haridhiki, amekuwa mnafiki. Angekuwa off key kama life ni mziki. Mise si hata mi nataka kuwa better man. So hata kakuna baridi mi ya brave the weather. And bado na go, bado na flow, bado na wakilisha Kristo. See what I mean? Simama juu ya kiti and I will sing. Dumb praise na nyetiti na violin. But bado kuna pain and they can't see this. Bado kwake me I'm brave, niko on my knees. So hataka unaka ni kama haujanga. Mungu ako nawe kama we man utapa. You are one in a billion. So come out, mikono juu tusifu nawe.
I'm walking on the highway, highway. Na sitembei peke yangu. I'm walking on the highway, highway. Na sitembei peke yangu. I'm walking on the highway, highway. Na sitembei peke yangu. I'm walking on the highway, highway. Na sitembei peke yangu. Life me, life journey highway. Life me, life me, life journey highway. Life journey highway, highway. Na sitembei peke yangu.
Yesu ndio the answer, na sijawahi mquestion. Niko naye sasa, leo hadi kesho. Uchungu ilize kwa jona, dhambi Calvary. Niliota jona, miwa ndoto zikaja askari. And he's hot and them. That's why me, I never scared of them. Inawezekana, inawezekana sana. Bana mini champion, nikiwa na Bwana.
Maisha kama floodlight, niko so bright. Inspiration kama sunrise.
Na oh God, man say all this. My life ingekuwa defined na what if. Sigwa easy roadblock, zinafanya life ikae ngumu. Nina Christ niko on top. Nina kunywa chai na kangumu.
Miracle baby, I'm a miracle baby. Kuimba hivi jo mi miracle baby. Tuna walk kwenye highway, uwe madhare. I'm a miracle baby. I'm walking on the highway, highway. Na sitembei peke yangu. I'm walking on the highway, highway. Na sitembei peke yangu. I'm walking on the highway, highway. Na sitembei peke yangu. I'm walking on the highway, highway. Na sitembei peke yangu. Life me, life me, life journey highway. Life me, life me, life journey highway.
Life journey highway,
highway. Na sitembei peke yangu.